Yeah? Yeah, no magicas. BMM production. Santa se fene, babo. Yeah. Sengibuyile manje. Awubatshele sengikhona. Dark ke beat maker ngale production. Kenda manje gas. Awubatshele sengikhona. Awubatshele sengikhona. Awubatshele sengikhona. Awubatshele sengikhona. Kenda manje gas. Lalela. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Bazongibona, batshele bazongibona. Bengisolo ngipheka bafethu ngishintsha ama flavor solo ngifuna into emnandi. Ngiya understand akudala nakugcina kungibona, that's why namhlanje ngithi ngcono ngijive nani. Sengiphumile manje studio lana ngikhandi imali. Ukunyamalala kwama kusho ukuthi senganilahla. Ngisasenani impintshi zami la kulo mhlaba. Bengiscrafa mase kubheda ngivele ngikhansela. Angisayimoshi inki manje ngibhala kushelela. Impintshi zami sonke sishaya ama flakes from a gas. Lase gas wangisibayazi ukuthi ngiphakamise igas. Mangiperforma ngidwala stage nabo chelo sebascreama sebafuna ama picture ngale backstage. Secomment ama brigade atentwana isabambe bacinisile. Ngiphethe ithama lami shara to beat make every time. Mangise studio wenda show ukuthi kuphume ihit. Awugeke ndlele nama ngeke ufit. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Batshele bazongibona. Bazongibona. Batshele bazongibona. Le EP iphethe umlilo njengelihashi kuRace. Ngifocus ephambili. Angisabheke muva no return njengel-GL funa imali. Biza umngane umngane nizongibona. Kusho isigubhu this time, bizani firefighter. Mazohlupha endleleni yami uthole umradada. Ngekhe endleleni yami ibova nasi isipharapha. Ngizokuphula umlende clef ngibiza ulakasha. Angibambeki ngiyashelela kuhle kwe-stop-top. Sengikhathele ukuhlekelela lesi sikhathi sami. Basopha clef angiphethe isosha lemzabalazo. Ziphi intwana zami lale ngikhule nazo. Athi ngife ngama-flat lapho nikhona khona. Hello ladies, kanti nani nikhona. Ngizwa ngamaphimbo ukuthi inkabi zami zikhona. Hola LC, nawe sengiyakubona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Batshele bonke gas impela sengikhona. Sengiphumile manje studio bazongibona. Bazongibona. Batshele bazongibona. Bazongibona. Batshele bazongibona. Dark ke beat maker ngale production baba. Ngiyabonga ungithatha le strategy ungifake studio. Asazokhala ngale epic, sazohlabeka ama hater baba. Santa Semfene. BMM production. Awubatshele sengikhona.